Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi toru te kaumā iwa. Exercise 39. Titiro ki ngā whakāhua o ngā tāngata. Look at the illustrations. You have learnt words such as kōtiro, tama, wahine, tāne, kuia, and kroua. Make statements about each of the people in the illustrations using these terms.
Begin your statement as soon as you hear the number. Repeat the model answer when you have heard it, please. He tauira ēnei. A.
He tama atamahai.
E.
He kōtiro amere.
Tahi.
He kōtiro amārama.
Rua.
He tama arewi.
Toru.
He tāne ahata.
Whā.
He wahine apani.
Rima.
He kōtiro aheni.
Ono.
He tama akāwharu.
Whitu.
He kuia ahāriata.
Waru.
He koroua arangi.